Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Hedi be oɗo sa saki ko mawdo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di yodi maison de la presse Bamako Salim Jora woni en to boggi jande to janwali modon sakiraabe hediibe hono kanko Ahmad Al-Faki Al-Madi darnate o darnate yeso suudu sariya CPI nyande noga didi lewru urtu warorundu suudu sariya jetta burdundu andeni oɗo kabaru kenya o hore jiyaade kiddo wi bami anniya yaadirde Bale torribe ndende li tumbutun beltika e odo kabawru de bidu pati haada e Ahmed Al-Faki tan sabe won wobbe gollibe hono majjunni fa hande le kabaru woteji kominaji e region ngaji di ministre hagitere lamu wi latagol majji anna habbodi e wartugol ndenagu le leedi ndifu yo dum o andini kenya e le ko baddi e horebe conseil cercle ji mali Oni famu bami adi waldudo hono rewbe torrabe yo dum waddani dum baddude e daranibe waldude rewbe torbe fa ben keba no jabbore di kabareji wondi men jogani hande bismillah mawdan e do studio tamani Ahmad Al-Faki Al-Madi darnata yeso suudu sariya CPI to heto nenno suudu jetta burdu CPI ndu andini kenya o sarti yo noga didi lewru urtu warorndu nenno Ahmad Al-Faki Al-Madi kayfaado bondudo cuudi gonga tumbutu hitane 2012 de bami anniya yaadirde kanyum golli keddana Mamadou Sama Seku fa fam beedo
bureau procureur holiti wiide dum sartama yala yimbe lebe ana keba seeda fuuji e kanye wottande hakkille humpitali talki keddidi suudu sariya ndu hediga dum yimbe le mbibe jusugo gol ana ama balde yoga sabi Ahmad Al-Madi humpiti wiide o jabanan kala ko hapira ndenno imade suudu sariya ndu yo gollude sariya le hakke yontere nyande noga e nay lewru mars ndu suudu sariya arandere ndu gondini kala torraji di yo hapira batte bonondaji fewde nokkuji fina tawa kejanaadi tariki e dina region tumbutu nyande go lewru mars ndu de Ahmad Al-Madi darni non yeso juge en e kanye avokaji makudi holiti jogade anniya jabude kala ko hapira nyande sappo jetti lewru septembre ndu suudu sariya ndu yaltin non talkuru nangugol fewde e makko nyande noga e gam leru satam hitande 2015 ne won ko onaba sur sariya cp indu
bale torribe den tumbututo meltike e odo sarti bamado ka ndardi pati haade Ahmed Al-Faki tan e wi majje won yimbe wobbe wabbe bonanda hono Ahmed Al-Faki ni yilotobe no weldi dum e lengal durunde keddana Mamadou Sama Seku fa fambe do
mortalité des victimes et habitants
Osifa mi jottorabe bibe lamu tumutu worini sayo mongo woroni kam nande juzugol Ahmad Al-Faki e kanyadun ko hokki adi jabande kala ko hapira hono no mbawde nande ni so neddo yadiri yafata kewde ka bonondaji de sawimbini di ana chatti fasanne de jottike suudu amen kumunidu funa tawa e hono mun en kewde fayso fedde UNESCO fuddi mo intinde di ko hewi ka bonnama ndono fayso mi beltima e juzugol mako dum hana yupirade ni sabi wana Ahmad Al-Faki tan golli dum be o gollidi kawbe gontun be dun bonanda chatudi wonbe mi andi jati der ngalura tumutunde yo sur sariya cpi fi dabare no be do fuf nangate
kala ko jidon be derade pode fay do be mabbe am facebook na twitter do studio tamani Hono ministre hagitere lamu yidi kenya e president en conseil cercle le malifu o baddi o bantini hono ko bantini woteji kominaji di e region ngaji fawarde e kabaru hono lamuji hakkundeji di woni ko be kalde e le batu o ministre hagitere lamu aga erlaf wi bantini gol woteji di yo wadde no malinkobe fu ngotira fawarde e nyongitibe ministre o hokki tajaral woteji di ngadan de deejere warti le leddi fu wonko haldi e Hamadoun Hamma Maiga kerdeno ko Mamadou Sama Seku facitanen
le report des élections au niveau
sotinal woteji commune ngaji cercle uji e region ngaji di wadira ka mere dum yamira masala bibe leydi fuf ana mbawa wotoyde no haniri dido ben mudun dun sadiaji amen di ana yamira dum ndenno ko mandaji di beedama jutude ko yeddata sariya fe min kali dun hala lamu hakundajo dum suudaki fay goto delegation special ana anda ka be mbawa hebbinde jike amen sabi kaddi won e golleji mabbe di ndenno fayso haadi adad hejabe be be mbawata hinnade jilla amen de fay
que nous offrait la délégation spéciale
Batu wadi do no rewbe torrabe kewtirta hakkeji mum en betay kenge bamako oni fam mobe dike e daranibe habanade hono hakkeji rewbe nenno o batu yo beedande dole yubbo golleji darantobe rewbe yanabe Maxime Vinator kejado oni fam haldi e Assetou Kanté keddana ko Ousmane Niali Bouli facitani en
le constat étant que
le tayka muego anni wadeda an heewi yude daranibe golleji mum farewbe kebbe toraji kabaruji mum en darane kanye bibbe rewbe toraji kewti toraji be kebbe wawtu basi leydi toraaji di jom en cuudi mabbe ngadi be e toraaji di be kebi le dewle ana kan daraneede ka dum daranaka no haaniri dum saabi faanda kawrtangal min e ministere daraniine dum min dawridam min bama dabareji kesi fewde walude rewbe tiidallaaji di kewti sabi rewbe be toraaji di kewti ana le tiidallaaji nenna be kaani wallede min gon dabareji ko waawi biltude hebbe toraaji le fitnaaji di ka jogi be toraaji le dewle mubbe na le galleji mubbe kanyum dabare mubbe wana ko balli
e coordonné par tout le monde
hono heejo wallude sukaabe entrepreneur e région Tumbutu fuddi keñe go huubandu hono kominaaji sapoton e leko ambassadeur peyiba hokki milliardji joy CFA ko imaadu mudu yo yirwinde golle sukaabe région o abba alassane tindinaw heejo golle burem inali halde adama amadou haydara kedde nam amadou samaseku
le programme compte finance
e jongo an yidi nyalmaade beedo sukaabe jokkolbe jawdi dibi gollirta dibi njabota dum tiagal joni ka o daranto almusaddaaji keddi di fuf iwde faamu jande mabbe yaade faaba godde e jongo faawoto dum entrepreneur en heybe hakke hitande sabi duubi joy won ko heejo go haani wadde hakunde sukaabe jokkolbe raison fuf won ko faabotobe be subete kala ciubaado dum entreprise joomu faabete fa o heba sembe ana wajimbina kanbe faabeere be tawe leedi mali jeya tawe dum joomu ana joodi le gote komni ngaji di golleji heejo go ngudi tiagal dum dum an haani duubi joomun tawe hakunde sappo e jetti e tapantati e joyi golleji heejo go ana le komni ngaji sappo raison Tumbutu o ka sembe golleji di fuf do fina tawa e yewtere sembe caldi fof
relation avec la culture et le sport
Moutre golle fedde sagantone golloobe yigaaje usinaaji timmi leende moutre fuddunde hano altinere jabbine de be golloobe yigaaji kolliti metti le wayde kawral dokobe darti e dokobe dartuno ko fedde de holliti hono kawral kebanongal hitande 2014 do nafa golloobe batte aniya murtude golle nenno laataaki no irani kanko Cheikh Tidiane fofana gonde seknami o haalde Fatmata Tugula kedena ko mumni sende
mi pamri do nokku yokaji kanye fiide dabareji do uddugol nokku do kanye asete sabi de wajibi de nokku asugol kanye uditama won wattu o mo hani uddede kanne wiya nokko udde ana hani laamibe e syndicatbe do kanye asete kaldando dabareji kan do fiyede e walde gollobe be itane 2014 golleji mutadi minister darani do kabaru yigaji dum ana yiddi asobe kanye fu heba geddumu le jawdi ko hebete kange hitane fu bangal do simamu inte dio e ganguteri dum yo mim se mawdo tan golobe be ana golla le tidalaji di dadi sifa Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden se jari heedi seguto keben famu hono milioji chapane nay e joy CFA ngada e madi sudu l'école Zoumaina le region segu o nenno o nokku kurbita do hono talataare jabbine de classeji tati bureau directeur filorde kany e pompindiam fu ana e makko ambassade du Japon hoki jawdi madi on denno kure Sengardi heede burem hono courant wartan le burem tagal lebbi sappo ko courant taji ko gollirde tilgaz fuddi tan golle mudum le puddode lewru ramadan yo bibbe ton wombe jolaare ndokki ujinaji sapande jeegon CFA fa courant warta le galdure nde hono golloobe cuudi docteur Banamba kebi hono keneedu njobdiji mu en lebbi jeegon di njobanoka hitande 2015 de nenno yo UNICEF darani ndido njobdi be golloobe yo sukaabe be hitande yaade duubi joyi kabanto pati buubala nanga dum be na fa daranade e sawrude be yodi kabareji wonno dibe jogani on beta hande bismillah mawdon kedde hedaade fa hande yewtere ma ana yeso yo njidiki kiki